A jarama Hassan, on jarama on fop mon. Ko adi en jokkade nde yewtere mi falete yen hedo nde jantore nde neldimen Sherif Diallo on ko nultondirado VOA fulfulde Kolda ka worgo Senegal ko jantore fi gorko goto daranido jande pular amo jokkidun hebi dubi hewudi amo udditi dude kedoden.
Duɗal suudu Baba he Kolda e no tawa he yeru polungu jewte ɗe he limore duɗe pularɗe Mamadou Balde giɗo leñol ardiɗo duɗal suudu Baba he wuro ngo Kolda.
Kalɗo duɗal suudu Baba wiyete ngam gondumi hen ko musidɓe meɗen yarli haniɓe liganade pulagu yo ɗemgal ngal janggine e kala nokku. En jooɗi ko France e Italie e Espagne. Musidɓe men noon ko ɓe mbaɗa juuɗe mumen min mbaɗi ga duɗe ngal duɗal suudu Baba ko hen tawa e duɗal kiddu ndamba booki ko hen tawa e duɗal Sinthia Souleyman biyetengal hono duɗe ɗeɗi ɓurini heewde kono e duɗal Patawaare ko hen tawa banta Kuntu duɗe ɗeɗi keewiɗo haa Sare Heɓa e poti duɗe sappo e jeeɗiɗi. Ɗeɗo fof e du yimmi hen yono yidde janngude ɗemngal ngal komin ngandu ko hunde waɗɗiide fotaade waɗeede te eɗen tori kala ɓiɗɗo neɗɗo rutto jannga ɗemngal mum sabu si neɗɗo wona ɗemngal mum janngi alaa ɗo mo waawi yahde.
Toucumba Kara hekkerol leydi Sénégal hakkunde mum e Kolda ko kilométre aji capanɗe jeeɗiɗi e nayi duɗal pular eno ɗon ñiɓa. Jangde pular nde ande jokka he pellital janngoɓe he duɗe pular ɗe eno tolni he capanɗe jeeɗiɗi rewɓe. Artiɗo ngal duɗal noon eno wiye Youssouf Diallo.
Jande nde ko yettere Allah sabu gila armiɗo e joni ndu lewru watta lebbi joyi e minen ɗo janngina fatie sengo ɗemngal pular. Ɗum noon no yaadi kadi e nate e joccanɗi aaden e yewitade sengo kadi pandale yimɓeɓe ko fati e démocratie haa e laawol cafrugol caɗeele haa e to senngo e jokkondiral haa e ɓeydondiral pour waawde jokkude en ɗam e waawde tabintinde kadi peeje ko waawata ɗowde yimɓe ɓe faandaale maɓɓe. Misal e hannde si a ndaari e ndeer Saare Coumba Kara ɓe jogii yi'ande ko ɓe yi'ani saare maɓɓe, kono yi'ande nde noon ƴiwata taw ko e yi'ande neɗɗo e hoore mum. Neɗɗo kala tafat yi'ande hoore mum pour waawde ƴettude yeru e nden yi'ande no ko tafani hoore mum. On sumaati ɓe yuɓɓindira e yi'ande maɓɓe kamɓe fof yimɓe duɗal ngal.
Almuɓe janngoɓe he duɗe polar ɗe Sali Kenye hakkunde mum e Kolda ko kilométre aji capanɗe tati e tati. Ɓeen almuɓe kolliri he sedantagal mumen ko fodde fulɓe ɓe jannga ɗemngal mumen ngal sabi ko dalila mbaɗɗo fayda no feewi. Sherif Diallo, Kolda, VOA fulfulde.
A jarama Sherif Diallo. Joni mi arta e ɓe jooɗoduɗen ɗo fiinde yewtere